scammers. These scammers. These scammers. 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 Angazia. Angazia.
Angazao. Angazi. Angazia. No mana hata si wana tuangalia. Wana sema hata si my legend pia. Bitch. Angazia. Angazao. Angazi. Angazia. No mana hata si wana tuangalia. Wana sema hata si my legend pia. Bitch. Angazia. Sini anze wapi, nipigeni makofi. Misi jesi kitu, na waacha kwa coffin. Nikikunywa coffin, nita feel so comfy. And this girl so honey, she needs more of my body. Oh my, somebody angazia. Them flani ako wapa chameni noki. Oh me, not me, mina chase the dream. Sorry honey, singatia masa. Nda kuona around, when I got the cash. Mini boy from the hood, she settle for less. We talk big things, we make big moves. We born for this, call me for the spawn music. Your favorite rapper who needs no favors. Get the picture, huh? Angazia the vision, mission. We won, we won, we won.
Angazao, angahisi, angazia. Ndio maana hata si wanatuangalia. Wanasema hata si maleze spia. Bitch, angazia. Angazao, angahisi, angazia. Ndio maana hata si wanatuangalia. Wanasema hata si maleze spia. Bitch, angazia. Just dope, just hoes. Just siya rufu ya kolom. Niko fit, niko on. Tina mingi, niko ndom. After, kuna form. Una check. Mimi, na machizi. Mingi ya chizi, kumuchini. Kuma easy, wakacheka. Ati sisi, atuko fit. Shida nyingi, haha. Lakini nini, ona mimi. Ona nyingi, ona vini reality. Imebadilika, imekua movie. Press play na bado utaona natumia jina yangu vinko credits. Hina mean hivi reality CJ edit. Sijui kufake it. So kwa hii matrix nime make it. Una need kunicheki. Niko kwa sina flex. Now showin' my demo super. Now I'm doing a suplex. Go bad. But in the streets I'm cause big mess. I say ona mimi, ona nyini. Ona vini vitu uchange. I say
anga zao, anga easy, anga zia. Ndio maana hata si wanatuangalia. Wanasema hata si my legends pia. Bitch, angazia. Anga zao, anga easy, angazia. Ndio maana hata si wanatuangalia. Wanasema hata si my legends pia. Bitch, angazia. Ni both this na watangazia. Mimi nazingatia naweza ipata na how much na italeta mangapi cash. Ndaundaje yangu stats kama safi kuliko shash. Na kama hauna basi hash, yeah. Niko mbioni kwenye dash, niko jikoni na bado class. Kau nioni tu si clash, style ngori wezi brush. Off niko on kama don't see hold on. Na move on, put on hold na groove on. So gone, shaku on, go so slow ni shaku on. So lone, shaku mao kama lone. Sijawai ku owe missi lone, so cold ni shaku born, yeah. So tall na prove long, was for tall na prove wrong. On course na live long, of course na give song. Oh God ni keep strong, good sleep na live long, yeah. Good need niko zone, so my label neza bila bong, yeah. Always in need of a bigger throne. Toka na hii hadi nax, kisha packs, siko peaks, wala packs. Na dai senti junko wax, na wa melti junko wax, yeah. Kwa grau hauni cheki na ikreki ki mag max. Kwa ubao hauni somi ndibleki uki relax. Kwa ubao kwa msomi na cheki ki I max. Ligi gold apana brass, almasi strong apana glass, yeah. Ubao josioni, nisha break fast. Nishike milioni dark fast, ninge bilioni at last. Nima kichoni ni kama blast, siyezi break hakuna cast. Siyezi mekukuja last, loss siyezi take man. Flow ni vast, flow ni vast, yeah.